nipate furaha. Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Si unanuna baby,
kushuka na kupanda. Jena tumeshuka cheki, leo tunapanda. Mepata idea kusambaza kanda. Mepata shows za Kenya na Uganda, Burundi na Rwanda. Twende pamoja, twende tukasake chanda. Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda. Tuko pamoja singefunga mkanda. Yote kwa sababu nipe tabasamu. Mechoka mitabu, hii ndo time ya vitamu. Unapenda good club, unakumbu shalom. After 2 weeks turudi Dar es Salaam. Tumetesa sana baby, sana sana. Vibaya ukinikana baby, kunyona sina mana baby. Baby, choka mchana alfajiri, chini utajiri. Fake paka really, mapenzi usiri. Au kwa kuwa tuko wawili, mapenzi ndo kaona siri. Kama mabaya nasemwa kila siku, daily. Wasushi nao hawaishi bifu, maisha so kutesa kila siku. Yepo pesa ndo kila kitu, kila.
Tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Cheka kidogo, ni wewe baby.
Nione tabasamu lako go.
Inaridhika, nafarijika.
Ukinuna tana miserable.
Cheka kidogo, ni wewe baby. Inaridhika, nafarijika.
Weka mizi smell, wacha mini sebenze. Achana na hawa, nasubiri niteleze. Bugi nami superstar, tingisha izo wezire. Wezire,
wezire,
wezire. Wakiba na bongo, twenze tuko madebe. Twende club zao, twende tukaruke debe. Skisi ya zao, so isi ya kaza reggae. Na wapiga bao, kijuhudi kama chege. Achana wanga, wanga zao ni kutaga. Mitayo panga, kule wanauza baga. Unacheza charanga, unacheza raga. Isia za kimanga, sina isia za kichaga. Basi baby sungecheka kidogo. Uju smell lako lina wampaka vigo. Alafu ku natural to me mkorogo. Pande za masaki mpaka pande za kigogo. Wamekutaka uja kupata te kidogo. Wakina Roma K, Abu na Shebi Chogo. Uja kupata te kidogo. Uja, uja. Blue vipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukiflow mbona sikusiki ukisema. Niko busy na baby jamani nisha sema. Niko busy na wife jamani nisha sema. Mabaya nasemo kila siku. Wasushi nao hamuishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapu pesa ndo kila kitu.
Usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Wanakesha wakiomba tuachane. Kwenye shida love ni kukane. Tabasamu nataka ona ukicheka baby. Tabasamu